waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Wararka maantana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalkan Australia oo raalligelin siiyey madaxweynaha dalka Afghanistan isagoo ka raalligelinaya dembiyo dagaal oo la sheegay inay ku kaceen ciidanka Australia ee dalkaasi ka dagaalamayay. South Australiana maanta wax kaysa oo coronavirus lagama helin, iyadoo gobolku uu gelayo maalintii ugu horreysay oo xanibaado adag lagu soo rogay. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dembiyo dagaal oo la sheegay inay ku kaceen ciidanka gaarka u tababaran ee dalka Australia, isagoo hadalkaasi u jeediyey madaxweynaha Afghanistan. Tan ayaa imaneysa kadib markii lasii daayey warbixin lagu faahfaahinayo wixii kasoo baxay 4 sano oo baaritaan lagu waday ciidanka xoogga dalka Australia ee Afghanistan kasoo dagaalamay. Warbixinta ayaa lagu ogaaday in ciidanka Australia ay dileen 39 qof oo reer Afghanistana, iyadoo dhacdooyinkaasi ay ahaa kadib 23 dhacdo oo dhacay intii u dhaxaysay 2015 iyo 2016. waxay warbixintu sidoo kale ku talinaysaa in 19 ka mid ah askarta Australia dembiye lagu soo oogo. Madaxa ugu sarreeya ciidanka xoogga dalka Australia Angus Campbell ayaa sheegay inuu aqbalay dhammaan talooyinka warbixintan lagu soo jeediyey, oo ay ka mid yihiin in wax laga bedelo habdhaqanka ciidamada iyo nidaamka loo maamulaba.
By warrior culture, Justice Brereton is, I think, speaking to
habdhaqan ah inay isu aaminaan inay yihiin dad dagaalyahana. Xaakinka warbixintan soo saaray waxa uu ka hadlayay, ayuu yiri, in ciidankaasu ay ka leexdeen dhaqankii fiicnaa ee caadiga ahaa ee militariga, halka ay ummadda u shaqayn lahaayeenna ayaga ayaa danahooda watay, ayuu yiri, oo waxay abuureen nidaam iyagu awood iyo xoog gaara iyo magac gaara ay ku samaysanayaan, ayuu yiri. Waa askartaase. General Campbell ayaa sidoo kale waxa uu amray in la kala diro mid ka mid a cutubyada ciidanka oo ah cutubka 2aad ee ciidamada cirka dalkan Australia. Dowladda federaalka ayaa iyaduna aasaaseysa xafiis gaara oo baaritaanadaasi sii wada si markaasi loo soo baaro sidii dembiye loogu soo oogi lahaa askartaasi la eedeynayo maxkamadna loo soo saari lahaa. South Australiana wax kays oo coronavirus lagama helin maanta, iyadoo gobolku uu geliyo maalintii ugu horreysay oo xanibaado aad u adag gobolka lagu soo rogay. Xanuunka oo ka dilaacay magaalada Adelaide ayaa lala xiriirinayaa shaqaale ka shaqeynaya hotel dadka dibadda ka yimaada lagu karantiilo. Ilaa iyo haddana waxa uu xanuunku ku fiday 23 qof. Diyaaradaha caalamiga ee gobolka kasoo degi jira ayaa hadda la joojiyey ilaa dhammaadka bishan. Premierka gobolkaasi Stephen Marshall ayaa difaacay xanibaadahan aadka u adag oo lasoo rogay, isagoo sheegay inay lagama maarmaan u yihiin si loo xakameeyo xanuunka.
We need this circuit breaker to protect the elderly, the vulnerable and our entire community from this nasty disease because we are not
waxaanu u baahannahay inaan meeshaas ku istaajino si aanu u difaacno dadka waayeelka, kuwa nugul iyo bulshada inteeda kale, oo aanu uga difaacno xanuunkan aadka u daran, sababtoo ah, ayuu yiri, fursad labaad uma helayna haddaanan hadda halkaasi ku qaban. Victoriana waxa ay xiraysaa xadka ay la leedahay South Australia kadib markii xanuunka laga helay biyaha wasakhda ama bulaacadaha waxa loo yaqaano ee 2 magaalo oo ku yaala xadka. Waxaa xadka gabi ahaanba la xiri doonaa caawa midnight marka la gaaro bisha waa khamiis bisha Novembarna ay tahay 19. Wixii axadda ka dambeeyana dadkii ogolaansho la siiyay ayaa xadka loo ogolaanayaa. Tan ayaa imaneysaa kadib markii xanuunka coronavirus laga helay ee bulaacadaha xaafadaha Portland iyo Penala oo xadka ku yaala. Dadka magaalooyinkaas yaryar degan ayaa lagu boorinayaa inay xanuunka iska baaraan, ayna iskarantiilaan haddii ay iska dareemaan calaamadaha xanuunka lagu yaqaano. New South Wales-na waxa ay qafiifinaysaa xanibaadaha ku aadan dadku inta ay isu jirsan karaan marka la gaaro dabaaldegga sanadka cusub. Ilaa 3,000 qof ayaa loo ogolaanayaa inay ka qayb galaan xafladaha dibadda ama meel bannaan lagu qabanayo haddii ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay amniga COVID-19-ka. Shirkadda weyn ee daawooyinka ee Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in tallaalka ay sameeyeen hadda uu muuqdo inuu 94% difaacayo dadka waayeelka ee daadoodu ka weyntahay 65. Shirkadda ayaa soo saartay macluumaad dheeraada oo ku saabsan wejigii 3-aad oo tijaabooyin ay waday, iyagoo sheegay inay muujinayso in tallaalkan uu si isleeg ugu shaqeynayo dadka da'aha kala duwan iyo weliba jinsiyadaha kala duwan ee ay ka soo jeedaanba. Shirkadda ayaa hadda doonaysa inay ogolaansho ka codsato dowladda Mareykanka si tallaalkaasi si degdeg ah loo isticmaali karo. Ninka aasaasay shirkadda BioNTech ahna madaxa isla shirkaddaasi Dr. Ugar Sahin ayaa sheegay in tallaalku 95% uu hadda waxtar yahay uuna difaac fiican siinayo dadka ka waaweyn 65 sano.
This protection works also well in people
old. Talaalkan waxa uu si fiican u difaacayaa dadka daadoodu ka weyntahay 65 sano, waxaanan ogaanay ayuu yiri in 94% ay difaac helayaan, taasoo runtii ah mid aad u fiican. Waa ognahay, ayuu yiri, in dadka waayeelka ah oo ay khatar gaara ugu jiraan xanuunka. Taas macnaheedu waxa weeye in tallaalkanu uu u muuqdo inuu u shaqeynayo bulshada inteeda khatarta ugu jirta xanuunka coronavirus, ayuu yiri doktorku. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu dalbaday in qayb ahaan la tiriyo codadka laba deegaan oo ku yaala gobolka Wisconsin. Ololaha madaxweyne Trump ayaa bixiyay $3 million oo la siinayo saraakiisha gobolkaasi si dib loogu tiriyo codadka deegaanada magaalada Milwaukee iyo Dane. Waxa ay ku eedeynayaan in codadka dadka maqnaa oo waraaqaha ku qortay wax laga bedelay. Waxay sidoo kale leeyihiin in lagu guuldareystay in la ilaaliyo ama la fiiriyo haybta dadka cod bixiyaasha qaarkooda. Hadda waxaa tirinta mar labaad la tirinayaa ay ka socotaa gobolka Georgia, halkaas oo madaxweynaha la doortay Joe Biden uu 14,000 oo cod ka horeeyo Donald Trump. Donald Trump ayaa weli diidan inuu qirto in lagaga adkaaday doorashadii sanadkan, wuxuuna sii wadaa eedo sal iyo raad aan lahayn oo ku aadan inay dhaceen wax isdaba marin codadka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.